okufuna peta item dayata yagala kumala kulya yomenu mu restaurant.
Okaka omuntu omukwano kibi gwe bakulopye bakusiba singa se ekyo namukwaya yanditidde naye nga lwaki aliyeni omuntu oyo mugambe nti oli omuntu gw'omuli omwoyo mulete jakuwe nkwakyo nze siri muntu wa bulijjo kasita munsendera nanzikiriza nkuwe nkwakyeyo anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi we
we tagambe tayagala appointment oba tumukolere dduka lya appointment nagamba tayagala omuziro gwe tumukolere bucange tunda muziro gwe we mulabe oyo singo biseera atalina senta mala biseera tayagala bali banasikira taata ayagala bamaja gankeera we oli omwana yeeraga oli omwana yeesoma oli omwana yeevuga omulaba ono omwana yeesuza
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi we sisuubira ntayinza okuŋŋaana kwekitiibwa kyange ne sente zange mba muyamba
we ono talabika alinga majiga dulagoni muba ono mwana muba we yebitegulero mapapa yakwatane kuluba nafuwanuluwa we nawulidde nti nayagala bakanyama tugende mujimu mutereko kukanyama nepulira nti nayagala bazirina leta million mulagali nafe tulina
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabaneko bulungi we ajja kusuwa eggulu kuba yeegombwa nnyo abantu njagala mmuunya
abantu bazirina
abiwange ng'omuntu
abakyala anyway donate mayinja kimenke profete ne musumba this time no time oyo nose